Samba Sela Media.
Bobo Maybe.
My hands dirty, fuck the shit up, my hands dirty. I can never be broke as long my head is right here. Hit the spot and bitches screaming like, hey, Zaddy. Kill a kid to keep a sucker, you more gonna swag, daddy. Yo! These niggas acting like a pussy these days. Same quality, street 90, achievement, I stay. Same topic, swears in the car, you see, shamaze. I'm in the Robby, so I be rocking up a Zengamaze. They be running bitches, so I be run numbers. So come out to Pendy, Pungusa, Ushamba. So come and choke it by the way. So when Sako to me pen grenades on Boga, the rest of La Kwanza. Nesito kwana jokes anymore. It's hard to get in by anymore. Fuck with anybody. When don't you a beady on him beady? And I ain't talking about anymore. Yep. Hacking, I'm tucking, I live for stacking, attacking, I go, I go, and I fuck, and I'm like, yes, and I fatter. I've been that motherfucker, how to attack, how to attack. Bunda nene, you about to step to watch, to check, so I'm tucker. Devil never speaks, see, you scary buyer. Wow, kind up a battle, skin, girl, liar. Now you see out as a nene, now you find your chowa. When we come, I do to my gari, I'll be my buyer. Ukija mashariki, I'm the one. As motherfuck, the only one. Shingo ime pinda ni mebeba Tanzania mabegani. Nafasi utepata when I'm done, I mean it when I'm done.
Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine.
Chimba ukitongu na chimba. Ukiona tapa dundiko tusema ni chiba. Ukiache setu na kule takuwa mishiba. Ukiona kasi kubamba takuwa ni mijiba. Ntakuwa ni mijiba. Niko kwa madiba. Mikoto micheni cheni na kuwa sushida. Na watafanya mazisha tufanya misiba. Nitaisha tutambua tabila ya nida. Tabila ya nida. Punch nyingi, black belt. Usishangae kizungu babu skiza accent. When I hit dunia usimomini. Mtu yote bonge haso mwenye mashavu kama na puliza trumpet.
Okay, wame ni kalili kupote naso. Neshi dalili ni mwapiga changaza mwilini chuga nkingia. Nigeni ni nini sifa kama Yosefu Milinyi. Na nabwakulo tazani ginimbi. Nikisema ni chane ni Afrika nzima na mahambo Tanzania siringi.
Look into my eyes nini unaona. Moyo na mazito ya kuongena na nongona. Stepping like a dragon speaking pure fana. Napiga vitatu kama kawa kama saku nge Dodoma. But I want the water, fucked. But I want the water, now warembo, fucked. Moyo wa mtu mzima ni kichaka. Na kichaka kione kama nyumba nyoke. Don't deserve it any chance. Ukipata pesa, everything's popping. Drop an album, that a single video. And I'll be still rocking. Industry and everything buzzing. Vita ya maneno, siyo kazi. Killing rappers, kumradi.
Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine.